Black swag, flow bad boys in the hand.
This one a major vibes, yeah.
Waf. Yeah. Let's go, let's get it.
I can't even pretend kuti ine nenze like invambiliti. Napita mo magumenti na mafaiti. Nenze kulufia nye everyday and the night. Zinzo kamba pona soli nenzo sevenze supply. Jali get everything that I did po. Chalo changa chiri incomplete without you. Hapa nomba nari chinja na papata baby leave me. Shekatele kweba puna futi ati baby leave me. Kimuntu na ine wile njalo fyanya. Hapa ninkula mumano limbilia narikanya. Please come back, you best nzaka guruzanya. Yes, I cheated on you, but Japan inatekanya. I'm on my knees, naomba baby unsame. Moyo wangu wote unataka wewe. Inataka shita zangu zote wewe. Nikombie naomba unipe nafasi pole yangu ushikie.
Mafoto ni majita realize upuwa wanga na miponto. Every day ni makuona kuchiloto. Please baby come back, chiza nipo ya chikongo.
Nikambo mele nga makombo nongela ma voice note. Ine miso zizi mako noto sana voice note. Atimamuna sama lila sini babi na mukati. Njiwe gelo we ni konda kuribe wina baby note. Yeah my life is unfair since you left me. Senenze kusiba kuti baby you're my destiny. Nenze kukusunga munga ule nolo slay queen. Senenze kusiba kuti baby you're a great queen. I'm on my knees, nga papata pe forgive me. Na itinja pa nomba mdenyu mi. Sini zaka yeza kukumenya orombama. Nini lady kukukonda besi drama. Tili ningo pukuta misozi. Nkalanga na mafoto nishi na yamba kulira. My pleasure tili niku mwaka bozi. No chita pretend boza monga chimalira. Ote wenzo on point monga chapendi we desmo. Ini moto leka mande ni fakemo. Na lenge sana funta panna penela tuka.
Straightoutzpushup.com.